Downloaded from ilovezedmusic.com.
Mukuzisi wamani natoba kuzise limbelwa mubabaleli walifasi toba bukeleze kaufela baba palezwi munga mupilo dateluna toba imulule nikubabeya walizola mukuzisi kuzisi kuzisi wamani natoba kuzise limbelwa Mubabaleli walifasi toba bukeleze kaufela baba palezwi munga mupilo date alona toba imulule nikubabeya walizola
mukuzisi
wamani natoba kuzise limbelwa Mubabaleli walifasi toba bukeleze kaufela baba palezwi munga mupilo date aluna toba imulule nikubabeya walizola mulo
babalele limbelwa muna limbelwa ho iwe kiwena Jesu Batise
Batabise ape umabukuluze mwamazo hao
Bautwe mufumala wahao Ukutiseze nitabo mwamupilo
Mukuzisi wamani natoba kuzise Nimbelwa mubabaleli walifasi Toba bukelezwe kaufela Baba palezwi mungamupilo date aluna Toba imurule nikubabeya walizola mulo
Mukuzisi
wamani natoba kuzise Nimbelwa mubabaleli walifasi Toba bukelezwe kaufela Baba palezwi mungamupilo date aluna Toba imurule nikubabeya walizola mulo
Falisa, mwalifasi ahao Kono batelemezi kwalimu Nikubisa libisola hao Bateleze kaufela Bao, bababisa libisola hao Mubacha ule ni miyoko Kakuli mukuzisi kiwe
Mukuzisi wamani natoba kuzise Limbelwa Mubabaleli walifasi toba bukeleze kaufela Baba palezwi munga mupilo date aluna Toba imurule nikubabeya walizola mulo
Mukuzisi
wamani natoba kuzise Limbelwa Mubabaleli walifasi toba bukeleze kaufela Baba palezwi munga mupilo date aluna Toba imurule nikubabeya walizola mulo
Amuba kuzisendate Amuba kuzisendate Amuba kelezendate Bana bamina Dateli niyala kiwena Babalele bachise batinise
Mukuzisi wamani natoba kuzise Limbelwa mubabaleli walifasi Toba bukeleze kaufela Baba palezwi munga mupilo date aluna Toba imurule nikubabeya walizola mulo
Mukuzisi
wamani natoba kuzise Limbelwa mubabaleli walifasi Toba bukeleze kaufela Baba palezwi munga mupilo date aluna Toba
babeya walizora bulo Pumule kakozo
Kufitile foluka kumpenela Wali fasile linde
Fasile taboya kuya kwile Mukuzisi wangandinda toba kuzise Limbelwa mubabaleli Wali fasi toba bukeleswe Kaufela baba palesi Abutilo, date a luna, toma y burule, ni cuba vea, polizola,
mucusisi, cusisi, cusisi,
guamacusisi, guamadina, toba cusise, limbelua, uva valeni, walifasi, toba buquerese,
toba
buquera, mama palesi, munga butilo, date a luna, toma y burule. Kubabea walizola
kuzisi kuzisi kuzisi
kuzisi wangandina toba kuzise limbelwa mubabaleli walifasi toba bukeleze kaufela baba paleswi munga bupilo date anona toba ingurule ni kubabea walizola
kuzisi kuzisi kuzisi
Kuzisi, wamadinda toba kuzise Limbelwa, mubabaleli Walifasi toba bukeleze Kaufela, baba palezwi Munga bupilo, date aluna Toba imulule, nikubabea Walizola bulio
Download it from ilovezedmusic.com